chanda yandi Agucira kobo imani kagucira kansu Nibifuza ko hari byiza byakubaho Nibifuza ko hari umugisha wakubaho Abantu niko baba yeho Take me see ama manishoro nuramukeho ari kwimaniyo